amafuna ndizikhala ngathi wo uzapusha kundipasa la mulo akufuna nziwa pembeza iwo kundipasa manda usadusa pa iwo akufuna kundiyuza kunditenga piro koma nawa wena tukwaniro ndepana kandiwona manditukwanira achipankhani ya danso ine sikwanira saka fari sadusa inu osamenya hit iyi ndianga yanga inu yanondi action speak louder in mass moment in a niche powder in a niche 500 uzaona soka ulikutali sukufika olokota zoduma ndiposa tu iwe mangolota walai sungafika pa ama guida mandawa taga kandi wona iwo ama tawawa taga ika sofika yamba levo jiana ango chulusa micheza wa saka five zadusa inu osamenya hii ndianga yanga inu yanondi action speak louder in mass moment in a niche powder in a niche 500
the most powerful and feared man in the music business.
Download and tikumvera nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.